It's a place at music.com.
It's Polly G on the beat, boy.
The mix machine.
Namaste.
Yeah.
Mix machine.
Tem nigga King Eo.
Polly G. King Eo, I say. Shiriwe, asoti bala chitikanga mwana dangote. Paliwa pride badani fweba sakamate. Boasting nanjala. Boasting nanjala.
Uwa manzota. Uwa manzota.
Kukubulosha.
Uwa manzota.
Baba machikai.
Uwa manzota.
Fendi life.
Uwa manzota.
Ino kutabwai.
Uwa manzota.
Wala bulo shama poor man's daughter. No benefit don't se fi wa fin daughter. Pa social media bantu batch ticker. Baba nenda la madi on se fish tash fika. Hey, where have you packed challenge you push a po so. Jumele wala padia mwene mwefi so. Na wana cash bize fake life. Instead bize push to be wifey. Hey, after kukumana bai san fiola. Nebo no ishi baba pepe ke fiola. Abolo kugeoza pakanti deti. Wala kuba suponsa nikishi deti. Hey, asoti bala chitikanga mwana dangote. Paliwa pride badani fweba sakamate. Boasting nanjala. Boasting nanjala.
Uwa manzota. Uwa manzota.
Kukubulosha.
Uwa manzota.
Baba machikai.
Uwa manzota.
Inokutabwai.
Uwa manzota. Uwa manzota.
Wala bulo shama.
Uwa manzota.
Gabali pama mwoni mwana lishkidi. Gaba mwoni mpie miti mani speedy. Balate ya kula pita feno kununsha. Mashik sana baba feki no kusunsha. Deya laki tafile mbeka. Tafidile lole shefe filemeka. Ay, alenji pusha moto kata kwete bala. Block bitch nimpi ata kwete wala. Akansha fumi na feku puwa family.
Family.
Shidia mupelele futi na kavili.
Awe,
asoti wala chitika mwana mayaya. Kawale nikishika nosonya mayaya. Ay, asoti wala chitika nga mwana dangote. Paliwa pride badani fweba sakamate. Boasting nanjala. Boasting nanjala.
Uwa manzota.
Kukubulosha.
Uwa manzota.
Baba machikai.
Uwa manzota.
Fendi life.
Uwa manzota.
Inokutabwai.
Uwa manzota. Uwa manzota.
Wala bulosha ma.
Uwa manzota.
Kansi ya zama flesh ya mapelela pamwela mweba nungila kalu kushumu mwole ulafe kukupala maunga ete mule. Mia thought mepini ba postleti kansi ni ya chama type pa 70 ya unga kwa semule. Kustate as my man mafoto yo download ya pali zimia nepa baza mule. Pali ma block pati munza ilu sivanga kule. Tizingara tech size settingana mweba we mkumu anakwanu sivi machingana. Kantete block guy pati wishini nchush. Chito pwerekela kumozina juice.
Hey, asoti bala chitikanga mwana dangote. Paliwa pride badani fweba sakamate.
Yeah.
Boasting nanjala. Boasting nanjala.
Uwa manzota. Uwa manzota.
Kukubulosha.
Uwa manzota.
Baba machikai.
Uwa manzota.
Fendi life.
Uwa manzota.
Inokutabwai.
Uwa manzota.
Wala bulo shama
puwa manzota.
Yali shubi kwa nifafine, it's all about the reality. Yeah. Mshuwa na ifutu wala liko kudatinga fama bulo kugeozi.
M Beats Music.
Awa kuchili uwe King Ewa ise Polly G Mix Machine. Pafidi mba.
Zambianmusic.com. Exclusive banger.